nangumhlolo.
Bengicela sibonisane, cela sixoxisane ngothando lwethu. Ngicela ungiphathe kahle kwesuyidima lavo. Uthando lwethu vutha amalangabe. Ngithandile nanomuntu mongazi. Uthando lwethu vutha Ngicela ungiphathe kahle kwesuyidima lavo. Uthando lwethu vutha amalangabe. Ngithandile nanomuntu mongazi.